Ok, ok, yeah, yeah. Dokodi, Tifu, aye, yeah.
Underdog production.
Imagine God akikamsai. Tenda dhambi na kuja mbele zake kwa moyo mkunjufu, kwa moyo jemadari. Ni baba ya wajane, ye ni baba mayatima. Akaenda ni mwangu, mimi nikaenda ni mwake. Atufanye chombo kipya milele na milele. Imagine God akikamsai. Paulo na hasira tu walimuomba, milango ya gereza tu akafungua. God amenituma nisambaze habari njema, kutubu usikazi, toka tu dhambini, usiulize ni kwa nini msalabani katupia. Na uyuko church. God akikamsai, imagine God akikamsai. Sita na shika na zika na andika mtari migani nani walidani atakuja kudubali family zote niza pupani za mideza mneno kwa vitendo venye mstruggle kupita through milango dance ole jasho najaribu ku imagine God akikamsai. God akanipenda, nikampenda. Yeye jemadari tena kuna kama yeye. Cheki msalabani akakufa juu yangu na we.
Na imagine.
Friends be my buzzy. Daniel Van Pepper. Lukari Massive. I'll see you. Kevin Sande. My buzzy.
Na imagine.
Tuombe manze. Kumbuka God. I'll see you.